Hezekiya 33 verse 1. Izwi lika Jehova lafika kimi lathi. Verse 2. Ndodana umuntu ukhuluma kubantwana babantu bakho uthi kubo, lapho ngehlisela phezu kwezwe inkemba, abantu bezwe bese bethatha umuntu phakathi kwabo, bambeke umlindi wabo. Verse 3. Nalapho enesebona inkemba yehla phezu kwezwe, abethe icilongo axwayise abantu. Verse 4. Okuzwayo ukukhala kwecilongo angaxwayi kodwa. Bese yehla inkemba imsuse, igazi lakhe liyakuba sekhanda lakhe. Verse 5. Ukukhala kwecilongo wakuzwa kepha akaxwayanga, igazi lakhe liyakuba kuye uma exwayile nga ezophulile. Verse 6. Kepha uma umlinde ebona inkemba yehla angabethi icilongo, abantu bangaxwayi, bese yehla inkemba isuse umuntu kubo, uyasuswa ngenxa yobubi bakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni somlindi. Verse 7. Wena ke ndodana yomuntu, ngikubeka umlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli, yizwa izwi lomlomo wami ubaxwayise kuvela kimi. Verse 8. Lapho ngithi komubi, muntu omubi uyakufa nokufa, bese ungakhulumi ukuba uxwayise omubi ashiye indlela yakhe, lowo muntu omubi uyakufa ngenxa yobubi bakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Verse 9. Kepha uma umxwayisa omubi ukuba ashiye indlela yakhe, abuye kuyo, angabuyi kodwa endleleni yakhe, uyakufa ngenxa yobubi bakhe, kepha wena uzikhululile. Verse 10. Wena ndodana yomuntu yisho kuyo indlu yakwa-Israyeli uthi, nisho kanje nithi impela iziphambeko zethu nezono zethu ziphezu kwethu. Siyonda ngenxa yazo, pho siyakuphila kanjani na? Verse 11. Yisho kubo uthi, kuphila kwami isho iNkosi uJehova, angithokozi ngokufa komubi, kuphela ngokubuya komubi endlini yakhe aze aphile. Buyani, buyani ezindleleni zenu ezimbi, niyakufelani nandlu yakwa-Israyeli na? Verse 12. Kepha wena ndodana yomuntu, yisho kubantwana babantu bakho uthi, ukulunga kolungileyo akumophula ngosuku lwesiphambeko sakhe, nobubike bomubi akayikuwa ngabo ngosuku lokubuya kwakhe bubini bakhe, nolungileyo akanakuphila ngakho ngosuku lokona kwakhe. Verse 13. Lapho ngisho kolungileyo ukuthi uyakuphila nokuphila, yena besethemba ekulungeni kwakhe kodwa enze okubi, akuyukhunjulwa nesisodwa sezenzo zakhe ezilungileyo, kepha uyakufela kokubi akwenzileyo. Verse 14. Lapho ngithi komubi uyakufa nokufa, yena besephendwa kodwa isonweni sakhe enze okufaneleyo nokulungileyo. Verse 15. Yena lo muba buyise isibambiso, akhokhe ayokuthathile ahambe ngeyimiso zokuphila, angeze okubi uyakuphila nokuphila angafi. Verse 16. Akayikukhunjulelwa nesisodwa sezono zakhe azenzileyo, wenzile okufaneleyo nokulungileyo, uyakuphila nokuphila. Verse 17. Kodwa abantwana babantu bakho bathi, indlela yenkosi ayilingani, kepha ngeyabo indlela engalingani. Verse 18. Lapho olungileyo ebuya ekulungeni kwakhe, enze okubi uyakufa ngakho. Verse 19. Nalapho omubi ebuya ebubini bakhe, enze okufaneleyo nokulungileyo uyakuphila ngakho. Verse 20. Nokho nisho nizindlela yenkosi ayilingani, ngiyakunahlulela ninandla ka-Israyeli kube yilona lowo ngendlela yakhe. Verse 21. Kwathi ngonyaka weshumi nambili wokuthunjwa kwethu ngenyanga yeshumi ngolwesihlanu lwenyanga, kwafika kimi ophunyukile eJerusalema wathi umuzi unqotshiwe. Verse 22, isandla sika Jehova sasiphezu kwami kusihlwa engakafiki ophunyukileyo, kepha wavula umlomo wami engakafiki ekuseni, wavula umlomo wami angabe ngisaba isimungulu. Verse 23, izwi lika Jehova lafika kimi lathi. Verse 24, ndodana umuntu abakhe ezincisakalweni ezweni lakwa-Israyeli basho bathi u-Abrahama wayemunye, wadla ifa lezwe, kepha thina sibaningi siphiwe lona libe yifa lethu. Verse 25, ngalokho thana kubo isho kanje inkosi uJehova ithi, nidla okunegazi, niphakamisa amehlweni ezithombeni zenu, nichitha igazi, pho niyakudla ifa lezwe na? Verse 26, niyethemba enkembeni yenu, nenza isinengiso, ningcolisa kube yilona lowo umkamakhelwane wakhe, pho niyakudla ifa lezwe na? Verse 27, uyakusho kanje kubo uthi, isho kanje inkosi uJehova ithi, kuphila kwami abasezincithakalweni ngempela bayakuwa ngenkemba, nosendle ngiyakumnika izilwane ukuba adliwe, nabasezinqabeni nasemumeni bayakufa ngesifo. Verse 28, ngiyakwenza izwe libe incithakalo nokuyize kuphele ukuzidla kwamandla alo, izintaba zakwa-Israyeli ziyakuchithwa ukuze kungabikho odlulayo. Verse 29, bayakwazi ukuthi nginguJehova lapho ngenzile izwe libe incithakalo nokuyize ngenxazo zonke izinengiso zabo abazenzileyo. Verse 30, wena-ke ndodana yomuntu, abantwana babantu bakho bakhuluma ngawe ngasezindongeni naseminyango yezindlu, basho omunye komunye, omunye kumfowabo bathi, woza uzo ukuthi yizwi lini eliphuma kuJehova. Verse 31, bafika kuwe njengokufika kwabantu, bahlala phambi kwakho njengabantu bami, bezwa amazwi akho abawenzi kodwa, ngokuba ngomlomo wabo babonakalisa uthando olukhulu, kepha inhliziyo yabo ilandela inzuzo yabo. Verse 32, bheka uyisihlabelelo esithandekayo so nephimbo elimnandi kubo, obetha kahle ngogubhu, ngoba bezwa amazwi akho abawenzi kodwa. Verse 33, lapho lokhu kufika bheka kuyeza, bayakwazi ukuthi kwakukhona umprofethi phakathi kwabo.